yote tukiamini na Mungu tumombe roho wa Bwana atashuka na Afrika yokoke sisi zote tukiamini na Mungu tumombe roho wa Bwana atashuka
Shukana Afrika yokoke.